Ngaho se mbwira mwene data, iri somo se ukuye mwiki?
Icya mbere nuko ubutumwa bw'Imana atari ubwo umuntu umwe gusa, nubwo buri wese. Icya kabiri nuko imbere y'Imana twese tureshya. Twese rero tugomba kubona uburyo bureshya kugira ngo twumve ubutumwa bw'Imana. Ni icyangombwa rero kugira ngo nkatwe babonye agakiza tugende tukabwira abandi nabo bakakira. Tujya ku gishushanyo cya 11. Abakristo bari bamaze kugwira, bamaze kuba benshi, bituma abakuru b'amadini bagira ishyari. Umwami Herodi w'Abaroma, kuko yashaka gushimisha abakuru b'amadini, atangira kurwanya abakristo. Ashyira Petero mu munyururu ndetse ashaka uburyo yamwica. Nuko abakristo basengera Petero amanywa nijoro kugira ngo agire uburinzi bw'Uwiteka. Mu munyururu nk'uko mubyerewe muri iki gishushanyo, amaboko yombi ya Petero yari ahambiriwe n'iminyururu ifashe kuba ku ngabo ebyiri. Nuko ijoro rimwe Petero asinziriye, marayika w'Imana aramuhamagara cyane ati, "Petero, Petero, ambara inkweto zawe unkurikire." Uwo mwanya iminyururu yari imuboshye irahambu. Nuko inzugi z'iminyururu zirafunguka, Petero arasohoka akurikira marayika. Banyuze mu ngabo nyinshi, ariko kandi ntawigeze ababona n'umwe. Petero yabonaga yuko arimo kurota. Nuko bavuye mu munyururu, bageze mu muhanda, marayika w'Imana arabura. Ubwo Petero nibwo amenye yuko atarotaga, ahubwo Imana yari yamukuye mu munyururu.